ma plan amangaka nina ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngabi nama plan amangaka nina ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngabi dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela
wangishela nakoma ufuna umlobola ashayi vacation sabe siyophola sikhumbo ye-ice ne-coca-cola sikhumbo ye-ice ne-coca-cola
dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela
umuhle ngiyaxoma umuhle ngiyaxoma bafuna ukwenza wena bayakufotokopa they tryna be like you bayakufotoshopa uyiphile islami ngiya-overdosa
dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela
uthando lucijile msizi siyawulola dalu ngifakwe ifriji manginawe ngiyaphola hloso zamihlobile nhliziyo uyayigeza lolu thando sipholile ukuhlukana kohlwa
nama plan amangaka nina ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngabi nama plan amangaka nina ifise ingaka ingakho ngisebenza lalela wemngabi dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela dalu muzwe classy dalu muzwe classy mina ngizokwakhela mina ngizokuthengela.